It's only once again. Yeah. Kipendacho moyo wangu mi leo niko nana nisha sema simwachi. Nitaringa nae endo wangu baby. Tena wakipeke sina ujanja kwa kimana ndo nimesha mpenda. Sina jinsi ya kumwacha he. Na kwa penzi lake kwa mwingine sijawahi ona. Imetulia nafsi yangu mi yani endo
endo
endo my love
endo
endo my life
endo
kipenzi changu changama
endo
endo my heart
endo
endo my future
endo
my honey bunny na ndiye wangu mi forever. She's mine forever. Yeye ndiye wangu mimi forever. Nitampenda yeye forever. Yeye ndiye wangu mimi forever. Oh na 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 forever. Yeye ndiye wangu mimi forever. Nitampenda yeye milele. Milele baby. Nitakupenda wewe milele. Kazaliwa Pemba kule chake chake leo na wajuza. Uzuri na upole wake unanimaliza. Na tabasamu lake ni la kimiujiza. Na wake mwendo akitembea ananiumiza. Yeye ndiye wangu kipenda na siwezi kumtenda. Yeye ndo my love nampenda. Yeye ndiye wangu kipenda na siwezi kumtenda. Yani endo
endo
endo my love
endo
endo my life
endo
kipenzi changu changama
endo
endo my heart
endo
endo my future
endo
my honey bunny na yeye ndiye wangu mi forever. She's mine forever. Yeye ndiye wangu mimi
forever.
Nitampenda yeye forever. Yeye ndiye wangu mimi
forever.
Oh na 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 forever. Nitampenda yeye
forever.
Nitamtunza yeye milele. Baby, baby fancy. Nitakupenda wewe milele. Yo y tú para siempre, yo y tú para siempre.